kama nyota na mwezi. Mahaba kama bombe la kibandani, nakupa vyote komba vya kwenye sahani. Dina twende China ama Taiwan. Oh, umenishika shingoni kama tayari. Weza kuchoka mbaya we uhali gani. Usije badilika kuwa hayawani. You got me falling in love. Na enjoy kwa penzi lako niko hoi. Sicho moi fawadi wangu tia magoli. Baba, na enjoy kwa penzi lako niko hoi. Sicho moi fawadi wangu tia magoli.
Love make a love till I die. Love make a love till I die. Love make a love till I die.
Na lunch take away. Kitaka kitu sema mama usiogope bay. Life ime change, take it, I'm gonna pay. And don't worry about anything. Tryna do the right thing for you, you feeling me? Watakwambia, takuwacha chini. Amini usiamini, one day you wear a diamond ring. Hey.